Sound Supply Studio. Introducing Black the King Love. Producer X there. Boyaka.
Body body.
Sana lake no mutiba kuze danzi na kusanga wali mundongo nenseka na we nonsekeranzi sweet baby got on the gang bobo ndese na ngenza kufa bare mane drug guy don't have a money don't deliver me because I love you moyo wangu na uma sana lake no mutiba kuze na kusanga wali mundongo nenseka na we nonsekeranzi sweet baby got on the gang. Body, don't have a man, don't deliver me because I love you. Raisi lakini watu wangu wanataka nini Zengube miziki neno nyezo kulia kama muka ni muka kama mayani mayengu Makubigi bezi ama nyamondishi minasema hakuna sita Tuombe Mungu watapatia maisha yangu itakuwa sawa Mimi drag dimi iko raisi lakini watu wangu wanataka nini Zengube miziki neno nyezo kulia kama muka ni muka kama mayani mayengu Makubigi bezi ama nyamondishi minasema hakuna sita tuombe Mungu atapatia maisha yangu itakuwa sawa body body
vile mwipengolea aliku
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 body body
song comes through the true big bass music beaters. Regional Badman drag right alongside the King Love. But I love you so much. See this time you approach to you need the money. Badman drag right I don't have money. Keep this song as your unit test. Not forgetting my niggas. X Ganja, 222, Real Master, Mania from Ajirikoli, Boyaka, Polo.